studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar sappo etati lewru ut jena yemde soki do studio tamani miden tawali maison de la presse do pomoko do jettino nodo kabaruji de yumoro e galo kanko no dirte da ganye kante wonto boggi jamde to de la yende wadama leleedi ndi fo e mangal mudu wala futi dalaji mata di kadu e tawde fulle ngalure bamako de ko yata accident aji tapande je kany e mata le ngalure de del wonbe to tumbu to wattu joni be biye be mba san tiagal ko CICR holliti wid darnanton golleje mudun do wayde denago ko le odo region kulli korle ko warta ko be kan hebu ton sur commissariatu heeri holli tam wiyede ko yata millionji tem der CFA dum anni watted le odo nokku ko ko goldu dita mato le yotter jabbe non de di wono sembe kabaruji dum jogini odo betande di bismillah modon e hadade julde la yende wad amale leeti mali ndi fe mangal mudu wala futti dalaji mata le on do wattu fu kambe alma men wonbe le nokkobe ngadi duwa wuji feede e leedi ndi yalla jam e tejeran warta le sa halleedi ndi kane le wud leedi ndi fu holi tam wiyede yimbe la nyongitibe gombe le leedi Burkina Faso kambe nyongitibe wonbe tombe be bi wattu jonobe ngadi tonde do julde katti dalaji mawdi be joggi fa kebe famtar kedden Ousmane Diko
yoba temede kewde alsilamen ngarani misidaaje de fa njula layya e le mudu kanko kanake leddi Ibrahim Bokar keta non o wadi noddanga fewde leddi ankobe futtino tekkina kumal yalla tidalaji godi leddi ana kuncho leddi meden leelamu sego yimbe ton juli wattu mo yogabe kuyanta julde de yogabe na gondi e fodanade gese batte demangal nyoro mangodu fawarde banamba hedi boron kerwane fanye e tuba hedambe sirifuje nyoro ben juli altinere hande le yamirango Sirifajo Yorosole region Sigaso Jude Mounde Wadi Watmo Habiti Meden Gondune Haibude Palede De Dabere Wubate Masiba Peutunaka E Cercle O Lilur Mejap Inlu Menaka Lesaha Lady Meden Jude Nde Wadi Watmo Region O Wondi E Gulleji Falade Yimpe Du Lavidi Fawarde Ele Ngalure Aslame Hewenon Yahi Juluide Kabar Goto Meledi Ankobe Gondi Yutidala Bali Bangalaya bate kewal cogguji mu em lay d'accord de nyongiti meden Burkina Faso ben koliti ngadi julde de le cellal ka kuyam non walana be sanne kambe waddade leedi mabbe be koliti be balla ka fey le julde layande onon duubi jappidi ni
be kolitiwde kasaraji dati di ngadi nyande julde de ko yata yimbe la chapan en jon kany en barmile hen do bamako do dido kabaruji yo fedde humininde kabaru yimbe le ngado wakkati fo accident ngaji le suudu hopital Gabriel Touré do bamako do kambe kokki dun kambi hitane hikande dun samti ko rawani ko kedama konko professeur Djibo Mohamed Jango o yo goto e gollobe le hopital Gabriel Touré ngal ko mo sifi do hen do facci tang Mamadou Samaseku
bon cette année je crois que
adadu accident ngaji hika la mudidi yo chapane joy enay bi rawanen ko wonno chapane jeegom e jeego den dum buutirke sappo do temdere ana wonno hen dum rawanen robe sappo dido hikadun odo adadu o wodi denno do hulta wiide adadu o buutike dubi ngadobe asidambe yudi sappo do joy ngabudi non dum wonno rawanen hikakai min belta ma sene taykade fay goto heddaki hen sabi rawanen goto iwino hen
li aux accidents de la voie publique
fa hande hono kabaru juldinde worri kambe sottobe dabaji wombe do bomako do be koliti wid lumobe hitan hikande dum wela e fe ko hewe dabaji fu holli tan wede heddike sanne e galbe mawde gonde do bomako do kambe sottobe dido dabaji be bidum wona tidalaji goddi kasan sabi debi jogi dati goddi kasan debe kani yaltinde do hen be bidu munci yimbe Europe hijjorobe fa kebe famtar kede be ko tibi tifi do hen do fati tan Ousmane Diko
lumo wadali bari kewde ana kedde ni men ka dum ndanan bonali yo dum wattu ndungu men nabandi fuule ladde ton a sorta ndiyam wana hala nyamdu dabaji cogu mudu wa buitaade sabede cogu nyamdu dabaji du buitaaki yo nonaka non cogu dabaji didu minen yo men julaabe yo le lumoji men ciotta fame ciottito e nyalaade didi yimana ngara sodde ka warobe dartude be yo cogu jafudo dartata dum waata laataade minen men baawa sodde baalu ujinaaji noga e joyi amen garama ciottoma ujinay sappona sappe joyi wana panga fu wawi sodude den dum sabani hewbe ka wirfodade e balimu di bali yo burkina juwi kanye e le mali faarde mauritani bali kee fa sanne yudi tagale ndi huburi yudu boniti lumo go ka ana wajibini men nyaminde bali di fa juldandu waroru na leru al mawlud to latifu di ciottoma
holitindiwde kabaruji gonɗi le leydi mali kañe heejoji studio tamani foɗon wawi heɓude ɗon so gabbi ɗo whatsapp amen o binde studio tamani fewde oɗo numéro capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi mere goho capanɗe joyyi e jetti mere goho caggal ko CICR wi darnan golleji muɗum le région Tumbutu dow wayde jaam e deeƴere ko woni le oɗo nokku hollitawede yimɓele hewɓe kañi e bemba toon sa ɓami misal mairi gonɗo nokku no dirteɗo Binta Gongo wattu joni aɓe mbi soni CICR darni toon golleji muɗum ɗi ne wawi waddude kutteji kewɗe fewde e jamare wonde toon nde keɗemo kanko no dirteɗo Hamma Aboubacary yin o yo kanko ne maire oɗo nokku no dirteɗo Binta Gongo komo sifi do hen do faccitago Mamadou Samasieku
notre partenaire privilégié
fedde ndeme ɓuuri foof gollidide e le région Tumbutu yo CICR wakkati joni o eɓe jogui jaati sañcie moƴƴolgol zarniagaji taruji nayyi wonande rewɓe gundam golleji alandeji ɗi kay kuncarama hoore heddi tan ɓe pillita nokku o cikital kay naati e kedde golleji ɗi ɗum woni cili idaw ɓerde e tato ɓerde ndeno fay goto wawa haalude fa yetto kuteji yuppugol golle mabɓe e le région Tumbutu ɗo ɓuuri foof banggal fagibin o noddangu gomin jogui yo fewde e lamkoɓeɓe saabi kamɓe kani hinnade minen jamare nde e kala fi amen ndenno noon dun ɓe kani renude kala pabotoɓe yimɓele haybude dun fi mabɓe banggal wadi ndenago noddago ngo yo dun fewde e kaɓitiɓe leyɗe goɗɗe hono
minisement
e barkan
holitindiwde cukaloye dewoyi ɗiɗo ɓe fuu ɓe inna gota ba goto koye ɗo cukaloye dewoyi gotel ngel ana jogui duuɓi jetti gongel ngel ana jogui duuɓi jeegom wiyama gorko goto mo duuɓi muɗum capanɗe joyyi kañum yene ɓeɗo sukaɓe nokku noddirteɗo kalabankoro adi ken ɗo bomako ɗo oɗo gorko caggal komo nangano le altinere ƴaɓɓinon nde to hollitawede alkamisare nde jaati o yoppita wattu joni noddirteɗo jakkite kajjata fofana o yo goto e laamiɓe fedde ndeɓe noddirta amazon nde o holliti metti makko sanne ko oɗo debbo koɗo gorko yoppita toon ko fa keɓen famtade keɗɗemo komo sifi do hen do faccitago Mamadou Samasieku
wattu momin nani ɗoɗo kabar bonɗo wonko ɗon e ɗon min jottike nokku polisaɓe lollirɗo commissariat spécial kalabankoro ɓeɗo gongini jaati ko kanko gorko moɗo mo duuɓi capanɗe joyyi waɗi o saabi o sami dow sukaɓe rewɓe ɗiɗo e wi inniraɗo o gorko moɗo ɓami sukaɓe rewɓe ɗiɗon ɓe ɓe foof dun yo sakiraɓe o naɓiɓe nder galol makko yandu e mabɓe ka mo ɓuuri foof yidde torra o yo mo duuɓi jeegom o dina moniraɗo mo duuɓi jetti o takalembe goto woni cikkitiɗo ko o wondi ko saabi joni foof wona arande makko nden waɗno hon ɗiɗo golleji bonɗi kal kaldal waɗama kabar muɗum deƴƴinama o jukaka fe banggal muɗum ndeɗo darande ɗum ɗum ɓe jeeli wadde kala muɗum yoppe ɓe dardi jaati inniraɗo o ɓe ɓamta plainte mo o joƴini o ka an hani saria golle ɗum hana fe yoppirede ni enne
ko ɓuuri millioji temedere sefa ɗum anni wattede e commissariat ɗiɗo ɓotto nokku noddirteɗo kuli koro wattu jonoɓe mbihi ɗum didama toon li aljumar ƴaɓɓinon nde koni fana muɗum faɓe ɗe lohno ɓe kani ɓeydir ndenago le ndeɗo gallurde yimɓele muɗum gondi e ɓeydade kanko général Salif Traoré o ministre kominiɗo kabaru ndenago le leydi meɗen ndi omo wonno to lanndirke keƴaɗa amen goɗɗo toon noddirteɗo zoumana nayite keɗe makko mo sifi do hen do facci tan Ousmane Dikko
leydi ndi fuu ene jiɗɗi fuɗɗirde nokkuje laamorɗo cercle ngaji ɗi ɗi ngala commissariat ɗum ɗo wonde ɓattogol kulikoro fa warde eko hollita ko mais martani kumpa an hasindina ko commissariat ɗiɗo ɓo mahe ele majjum mi miili mawde du gollirde mawde région policiere nde fayse pompier en daraniɓe maayo wonɓe kulikoro ɓe ana toon on dulla du kana adaduji ɗi nanne jata ley ndenagu fanda no aduna worri ni ɗum ana hollita adadu yimɓe fuu ana kandi e polisi leydi meɗen noon ana woɗɗi e sarɗe muɗum ka ley saria heeƴo daɗɗago ngo miɗen gondi e ƴeŋinde golle muɗum fa min ɓama golle hitande fuu ko ɓuuri ujunayyi ɗiɗon e temed ɗiɗon miɗen miili le lebbi seeɗa mali waran tabade sarɗi aduna o farde nden noon miɗen yiɗi hokkude gouverneur o kuyam fawarde e cabinet muɗum fuu yalla ana
Mali aussi pourra respecter ses normes internationales. studio tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Se grabe ne jello ne le réseau ngaji me den di en puddiran do kuli koro do kasen be collectif wiide mère en wobbe ton fa yotto yo association mo no detta amma jabi am e pabiri ke suka be ngala ton boode kad leji ne laye o ko yata complete tem dere chapande jube pabiri be do suka be ni wuro da ngartan do san do alkamisar jabbe non de kawtal wadi ton hakkulu fulbe kanye e don san ko ko ni fana modu fa dewto yalla hono be do yibbe le kani rewrude le o do nokku ngifa basiji wodi hakkuno modu e garanti minire fa do duansa do ko yata dabaji chapande jagom e jenay be collectif de kanye en ko ja do le jenay lewru utu jaddo non do nokku no dirta do duansa waktu jono be bi wana wo joni woni arande jasdi do dabaji ko ja ton be bi joni warta cine tati idum wada ton so dum wada du dum wada yeso arme mali ana dari ton ministre do an dari ton be beta fi e hunde waktu jono idum sunni jama wonde ton de sande secret do katten beta de do kabaruji meden di mi joti on sanne hedade heju jame ka fande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam